It's Bob Maneke.
AAM Records.
Nikisema nitakufa kisa mapenzi, Mungu nitamkosea, mana labda ninaufa, kuna mwenzangu nyumba inamdondokea. Minajua sina thamani kwako, tanikumbuka nishatenda wema. Minakwenda zangu, tanikumbuka. Pole sana moyo mwayawe, najua amekumiza, ila yupo Mungu baba ye, najua talipiza. Pole sana moyo mwaya, najua amekumiza, ila yupo Mungu baba, najua talipiza. Mapenzi yanaliliwa, liachaga drama na ujana. Yaliyazaga enzi, nikanenaga na nafsi, acha nivumilie. Jamani, mapenzi yamekuwa hadithi, acha nisimulie. Pole sana moyo mwaya, najua amekumiza, ila yupo Mungu baba, najua talipiza. Pole sana moyo.